Utwa mambengo.
Aye, aye.
Utwa munati mwazibika.
Aye, aye.
Rio Max Kio Kio aka Find Out Aluva Wanyi Hani alongside Arasidi Mambengo Mambengo Alieko Shabukolo Sili Mwasi Feli Chwalo Yabange Lupangali Lada Uchwala Nina Luma Besti Anine Mile Wona Wani Fatavo
Uchwala
Uchwala Nina Luma Besti Awuli Teni Waliza Vilafoni
Uchwala
Uchwala Nina Luma Besti Antina Feeling Wona Wani Fafili
Uchwala
Uchwala Nina Luma Besti Fuku Kataza Nisakuru Kiku shout
out Uchwala
Aye, aye
Aye, go
Aluva Wanyi
Kacha, kacha Selimo Se
BMP Wawu
Mwengo Bengo Ya Basima
Real Max Eke
Out
Aba Kulekela
Siri Yei No Bia No Oxygen Nina Nipo Ziluma Bestie Okay Nani Uchwala Lwa Utwa Na Fone Batabaya Nitina Kanana Fokusi Na Tuswa Nla Tana Lwana Mwabuchwala Kuna Ni Mafilingi Mwabuchwala Kuna Ni Mashelengi Mwabuchwala Kuna Ni Niminingi Ani Unwa Kuna Ni Nirizoni Abuliteni Nilizezefoni Kuinda Kovusio Anikoni Real Max
Uchwala Nina Luma Besti Anine Mile Wona Wani Fatavo
Uchwala
Uchwala Nina Luma Besti Awuli teni waliza vilafoni
Uchwala
Uchwala Nina Luma Besti Anzina feeling wona wani fafili
Uchwala
Uchwala Nina Luma Besti Fuku kataza nisakuruwa kiku shauta
Uchwala
Aye, aye
Aye, go
Kacha, kacha
Selimo Se
Aluva Wanyi Bengo, bengo
Ya Basima
Real Max Eke Find Out
Aba Kulekela
Uchwala Nina Luma Besti Abuli tena ezanga relaxi
Uchwala
Uchwala Nina Luma Besti Na kushia uta fast story ya feki
Uchwala
Anisikano mama sapo kwa lezera Lobama nikomo kiki yemo sera Budget ya ipara wa esu kunwera Watimo pipi mwali moja ya kwera Ok uchwala wani panganga mwai Mitiamane kwa chuko kuna ni bry Mimuti nibio na fobi tova high Real Max aka Find Out
Uchwala Nina Luma Besti Anine Mile Wona Wani Fatavo
Uchwala
Uchwala Nina Luma Besti Awuli Teni Waliza Vilafoni
Uchwala
Uchwala Nina Luma Besti Anzina Feeling Wona Wani Fafili
Uchwala
Uchwala Nina Luma Besti Fuku Kataza Nisakuruwa Kiku Shauta
Uchwala
Aye, aye
Aye, go
Kacha, kacha
Selimo Se
Aluva Wanyi ande kwa nukona kodi Real Max aka Find Out Red Eye Zek Fancha pa mungu Alwena Travel States Wani muko agacha Ela mula kuchalu Tomitizo Ela basebente Bigi animo basasa Nakitwe pa mungu Ela vangevi Chimaini ni plati Ela kielo fabuthi Siara na sench Ela kupala pa mande Ela prizi agacha Duli Jess Power Palusaka J Black Palusaka Class Porti Pandola Oma Gaza Agacha PMP World Dwight